abo tebakusenda balina obugambo bebe hanze tonswaza
kubalinze bali banyuze
simba nkwagala pensa kukoti mama bambwire ebirowoozo n'omutima bisula eyo gy'oli ndoozaako nange mulimu mwoyo munnange emirimu tekitambula yaya bwembanga sikulabye olinga mukwane kimuli kiri ekisikiriza enjuki zonna zibeera ku kyo kirimu kye zitaaga manya nti gwe wange tebakusenda kunsubya ttuuke tokigeza nze tonkyawa
bambi akakonya mutima
abo tebakusenda balina obugambo bebe ha nze tonswaza kukoti mama bambi omusisi walanji mwatu asiga mukama yakupaintinga mutwala maso traction iyo joy na chendi foda mazimazi nenda kuteka kwa special jet kukume bulijogenda olwempewo yenyanja tufuweke ebire bitukweka batesi olabikanga malayika ivudde mukulu empisa zonna ze mukwano siriraba mulala munyambe mukomeyo ndi mundu ku mujasi nze tonkyawa
bambi akagona mutima
abo tebakusenda balina obugambo bebe nze tonswaza kukoti mama bambi
binji binja binika binji mufumbo webibanga bisei tubikwase katonda wamanyi buli mukwano yakutekako
tebakusenda balina obugambo bebe ha nze tonswaza
kubalinze bali banyuze
simba nkwagala pensa kukoti mama.